Mr. Nanda.
Zest is on this beat, ladies and gentlemen.
The coach of Bongo Flava. Wanasema kidole kimoja kivunji chawa. Umoja ni nguvu wenda ikawa sawa. Kweli peke yangu nisingeweza bila wewe pachawa. Maisha yetu ya mujini ni Mungu ndo ajuae. Unaweza fanya kazi ya hela na usiwe na hela. Maisha yetu ya mujini ni Mungu ndo apangae. Unaweza ukauza chakula ukalala ujala. Mina huyu rafiki yangu bwana, salamu yetu ni kutukanana. Uwaweza kusema tuagombana, kumbe kwa dhati tumeshibana. Tulikotoka
najua mina yeye,
kupata kukosa
najua mina yeye,
struggle za maisha
najua mina yeye,
nilipokutana naye. Love you my friend,
oh my friend,
I remember you my forget you, my friend.
Oh, my friend.
In wherever you are, just know you're my best friend. Tagi mwano alo kupokea gapa mjini.
Mtagi.
Tagi mwano alo anzana e maisha hapa mjini. Tagi mwana uliye haso nae hapa mjini.
Mtagi.
Nafana na tabia yeye kopo wewe mfuniko. Na kama inawezekana mpigie simu uonge na airline. Ni muda muja kutana, ikiwezekana kutana na emuwe vibe. Alo waiter later, imekutana na rafiki zangu wa dota. Leo ni kulewa na kuvuta, wambie ni shemeji ya nasimpeleke puta. Mina huyu rafiki yangu bwana, salamu yetu ni kutukanana. Uwaweza kusema tuagombana, kumbe kwa dhati tumeshibana. Tulikotoka
najua mina yeye,
kupata kukosa
najua mina yeye,
struggle za maisha
najua mina yeye,
nilipokutana naye. Love you my friend,
oh my friend,
I remember you my friend. Forget you, my friend.
Oh, my friend.
In wherever you are, just know you're my best friend. Tagi mwano alo kupokea gapa mjini.
Mtagi.
Tagi mwano ulo anzana e maisha hapa mjini.
Mtagi.
Tagi mwano ulie haso nae hapa mjini.
Mtagi.
Mfana na tamia yeye kopo wewe mfuniko.
Moja Moja Records.